SBS Radio.
E malosi le talitonunga ua maua le tino le vaa, le HMS Endeavour. Le vaa lea na muamua asiasi ai ele ali i fōlau mai Peretania, Captain James Cook, le Pasifika ato ai ma ausetalia nei. O le tino o le HMS Endeavour na maua pe talitonuina ua maua i le ngātai whale o Amerika. O loso esueina ni vaenga o laupapa na maua i le alititai ni tangata maulu mai ausetalia nei, ma o lo o talitonu i lātou ua lātou maua ina le tino o le HMS Endeavour. O le vaa na whaatautaia mai e Captain James Cook mai asiasi ai ausetalia nei, ma nisi o motu o le Pasifika i le lua se lau lima se fulu tausanga ua mavae. Nā saa unua se sui o le ofisa konesulo au se talia i New York, Alistair Walton, e malosi lona talitonunga ua maua ele au maulu, le tino o le HMS Endeavour.
This is the resting place of the Endeavour in Newport Harbour, and when you've eliminated it down to one, and we've seen the sort of evidence that we've seen, I think I'm very confident that we have her.
Se sui o le ofisa konesulo au se talia i New York, Alistair Walton. Na sa unua fo'i James Hunter, o se archaeologist mai le Australian National Maritime Museum, e fōlinga mai o lo o pipi'i, whaatasi pea ia le tele o vaenga o le va'a le HMS Endeavour, i le whaitau se lautausanga o tanumia i le moana.
The bits that are buried under the silt have been very well preserved. They are slightly exposed, and so we have taken samples of those timbers in an effort to get that wood identified, to figure out what type of wood it is and where it may have originated from.
James Hunter, o le Australian National Maritime Museum. O le Endeavour na whaonga e whela ua iei fitafita i le teimi o le taua le American Revolution. Ina ua maea ia le asia singa pe ia le whainga malanga lea James Cook, Captain James Cook, lea na ia asia i Ausetalia ma le Pasifika. E iei si ana malanga na so o mai iei, ai o le Endeavour ina ua maea le malanga mua mua le na, na whaonga ina le military a Peretania, na whaonga e whela ua iei fita fita, i le teimi o le taua le American Revolution, ma o se tasi le nei o vaa na whaangoto i le moana i le ngātai fale le Newport Harbour i le tausanga iafe fitu se lau fitu se fulu malevalu. A ele i amatalia se tasi o vaenga o le taua i le American Revolution, le Battle of Rhode Island. O le malanga lona lua ma le lona tolu, Captain James Cook, na ia whaonga i nai ia nisi vaa e awhia i le Revolution, a ele i toe whaonga i na le Endeavour. Na sao noa Matt Ginio o le Old Port Marine Services i Newport, ua lua se fulu tausanga o ia taita ia malanga tu risi i le vaenga le nei o na ngātai fale, ma o se tasio vaenga pui puia o le Newport Harbour. A e talumai le reporti i le ono mawaina o le tino le Endeavour, ua mōli mawina le siitia o le awha i o tangata e a sia sia le tāulanga o Newport.
It's a secure area, so you can't get too close with boats, you can't dive in this area. These yellow buoys behind me mark the research area. They continue to dive here every day when the weather cooperates, but it's caused a increase in tourism here in Newport. There's a lot more interest.
Matt Ginio o le Old Port Marine Services in Newport. O lo o naunau nisi i Ausetalia nei e au fiai ma le alii o Commander Doug Theopold o le Royal Australian Navy. E mana ia pe a mawhaio na au maia se vaenga o le Endeavour e te umalu i Ausetalia nei.
I would like to see some of it back in Australia. Everyone likes a good story and discovery, but the preservation is going to take decades and a lot of money.
Commander Doug Theobald o le Australian Royal Navy. O le tausanga e lua afe lua se fulu, e atua tonu iai le lua se lau lima se fulu tausanga, o le asia singa mai a Captain James Cook o Peretania i Ausetalia nei. Na ona whai i watu le tala lena, iai peo na sira fia, e iai se vaenga o le vaa o le Calliope po le Calliope, lea e masalo e maana tua ele to tele, ua tele tausanga o te wina ile fale o le malo i a pia, e peona si ila fia le tala le na, i le teimi fo'i o whaia taua i Samoa i le vāo. O mata afa ma liatoa i na ua langolongoina i nisi o malo mai Europa i nisi o ali i taua po ali i sili o le atunuu. Ia, e na iei le teimi ua tutuufatasi iei e peia fōlinga mai o le atau. Ia, ai angi ma le afa. O paule va an e to tele saila na mali liwai masalo pe mana tua fo ia le tunu ia so ia e tau mai lava ile a feiva se lau fitu se fulu o le me o lo ia nei po le onga ele ele o lo ia nei le falo le malo el o le ele le tan ai o ina o le au sa ia ile au ia ma o te mana tua ina lava sa ia ia tino va wa ana i ana na maale lepe ona o le taua le na afe iwa se lau iwa valu po se teimi fapena. Ia ae na o le vaala lea o le kaliope po le kalaiopi na sola ngai i le sami. E na sola ngai i le vasa. Ia na faasau ina mai ei mai lea faa. Ia ona toi fo ia tua i lea ia pia. Ae muli muli ane olo na salopo olo na foi uli. Lean wa tele tausanga. Masalo olo ye pe lava ye pia ile fale le malole i ta malingi. Ae ole tausanga e lua afe lua se fulu. E ato atonu iai. Le lua se lau lima se fulu tausanga. Ole asi singa mai a Captain James Cook i ausa talia nei. Ole alii o Captain James Cook na tangata valeina i Hawaii. Ola na malanga mua mua i Hawaii. Ia na manaia ma lelei ma fealo fani ma tangata anu o Hawaii. Ae, o se tasi o ana toi malanga iai, ia na tupoi se whaleve lave, na iai se tasi o le auwaa, na maliu. Ia, ae, o le tari tonunga na iai tangata Hawaii. Whapea la tou, ai o tangata papalangi nei o ni atua. Ae, ino o maliu se tasi o seila o le auwaa, Captain Cook. Na ilo ailea, tangata Hawaii. Ae, ele o ni atua, nei tangata. Oni tangata lava e peyo i tātou. Ia, ona yeile manisi o whalave lave na tutupu. E peyo se afa. Ia, ona talitonu leo tangata i Hawaii. Le iloa po o niatua ia tangata nei. Ai ua lātou o mai. Ma lātou whaamaala ia ina tātou. Nei ua iloa lea ina whaisina lātou lau moli. Ia, e to tele tangata Hawaii ina mariri wai. Ia ae whaasanga mai loa ma tangata anu o Hawaii. Ia whai loa ma la lātou ngā luenga i le auwa a Captain Cook. Ia au fia ima Captain Cook. Lea na tangata valeinai i motu o Hawaii.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.